Sketi ilifanya neka feli form 3. Chemistry nilikula school fee. Pocket money nikalipa wifi. Na ela ya rent nika buy IG. Ni mwangu ana mimba but ni ya my G. Practical fee nika shine my bling. Gang ya madem osikam na wazing. Na madem, na madem, na madem, na madem, na madem, na madem.